radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya bukiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi byizweho nange Venuste Nshimiyimana. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Ndagije Imana na Rashid niwe duhereyeho uyu munsi mu kiganiro agasaro kaburaga. Bene wabo ku ruhande rwa se bose abari mu Rwanda bishwe hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa karindwi mirongo cyenda na kane. Avuga ko hari umwe cyangwa se babiri bavuye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda bajya muri Uganda, ari hano kugira ngo abashakishe. Ndagijimana Rashid atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata akagari ka Maranyundo umudugudu wa Rusagara.
Ikintu kinzanye ahanini ni ugushakisha umuryango.
Urashaka kuvuga ko nta muryango ufite?
Nubwo ntuye mu Bugesera ntabwo ariyo gakondo y'ababyeyi banjye. Gakondo y'ababyeyi banjye ni aho bita muri Nyamutera majyaruguru y'u Rwanda mu Burera. Ni ukuvuga ababyeyi data umbyara yari afite abavandimwe be, ariko muri 59 habayeho ikibazo cyo gutandukana n'imiryango, bamwe bajya Uganda we azanwa mu Bugesera mu bagombaga kuzanwa mu Bugesera, ariko umuryango we abavandimwe be bagiye Uganda. Abo rero bagiye Uganda kuko kugeza ubu mu muryango wo kwa data nsigaye njyenyine. Abavandimwe abo twavaga indimwe imiryango ya data nabo ntibashaga kuba nari nzi yose yarapfuye muri Jenoside, kuko ngo nsigaye njyenyine. Bimwe bitampa amahoro yo kuba numva yuko nta muntu wo kwa data waba ugihari. Cyatumye rero kubera gukurikirana ikiganiro cyanyu no kubatega amatwi amanywa nijoro, numva umutima wanjye umpatiye ko nanjye nshobora kuba nabagana byibura mukanshakishiriza abavandimwe ba data bagiye za Uganda, kubera yuko ibyo aribyo byose nubwo baba batagihari hashobora kuba hari ababakomokaho, nanjye nkabaho numva ko hari umuryango wa data uhari.
Abavandimwe be bandi bagiye muri Uganda ninde nande?
Hari murumuna we wamukurikiraga bitaga Rutezi, niryo zina muziho cyane, bamwitaga Rutezi. Hakaba n'undi bitaga Nsanzabera, ariko uwo nshobora gutanga ibimenyetso byatuma wenda n'uwe waba warasiga ashobora kumumenya uwo Rutezi we, nta nubwo yagiye muri 59 ahubwo data yambwiye ko yagiye mbere ya 59 nko muri za 57 gutyo gusubiza hasi. Ikintu rero data yamumbwiyeho ni uko yagiye, urabona kera hari ukuntu ngo Abarundi aribo badukanye gucuruza imikandara ikoze mu mpu z'inzoka, hanyuma biba ngombwa ko umuvandimwe wa data abakorera urugomo. Urabizi kera habagaho urugomo rw'abasore babambura iyo mikandara, nyuma Abarundi ngo baza kumuteza intare. Izo ntare rero nizo zaje kumusohora mu rugo, ndetse ngo zisiga zishi inka zica ibimasa, ariko sogokuru aramucikisha arengera Uganda. Nyuma rero yakomenekanaga na data kuko no muri 89 yatumyeho data amubwira ko yapfushije umwana, ariko data ari mu marembera yarashaje yabasha gutabara. Ariko iryo tangazo nanjye ubwanjye nararyumvishe nari umwana, ariko nararyumvishe kuko nari nigaga mu wa gatandatu primaire, urumva ko nari mfite imyaka 12.
Ni itangazo ryanyuze kuri Radio Rwanda?
Yego, ryanyuze kuri Radio Rwanda rimenyesha data ko Rutezi yapfushije umwana.
Nta wundi buryo bwongeye bwigeze bubaho bwo kuvugana nawe? Ntabwo mwamushubije?
Yego, ntabwo twamushubije bitewe n'ubuzima twari turimo. Ubwo buriya hari ibintu biba bisaba n'ubushobozi cyangwa se no gusobanukirwa. Ntabwo twabashije kumusubiza ariko ako kantu, kubera ko nabonaga data abayeho n'ubwo buzima turi kumwe nakagumanye mu mutwe, kuko yakundaga kumbwira uwo murumuna we cyane, kuko ngo n'ubwo yari murumuna we yari wa mwana wakuze arusha data ibigango, ku buryo ngo niyo habagaho no kuba hari uwo bagiranye amakimbirane mu rwuri, uwo murumuna wanjye niwe wamurwaniraga. Urumva data yamumbwiragaho buri gihe akambwira ati Rutezi yari intwara ariko ntabwo yarazi nawe agaca aherereyemo.
Yarazi gusa ko ari muri Uganda ariko ntiyarazi niba ari Mbarara, ntiyarazi agaca aherereyemo.
Yego, ariko nyuma haje uwo murumuna we Nsanzabera ye mu gihe cya 1990 inkotanyi zijya gutera yaje mu Rwanda. Yaje mu Rwanda ko ndibuka icyo gihe yaje inaha i Bugesera yoza ko akunda abana bakubagana, nawe ndimo ntera ibuye mu nyoni zari mu giti nteye ikinonko kimanyukamo kabiri, kimwe kiramukubita aranyirukankana nyine ashaka kugira ngo amfata nkubite, hanyuma biba ngombwa ko asakirana na papa mu muryango. Ibyo kuba wenda bavugana nabi mbona ahubwo barahobera bicaraho mu mbuga, bahise bicaraho baraganira barayaga, arangije avuga ati umuhungu wawe yaranyishe, ndavuga ati nawe wari ugiye kwikora mu nda. Ubwo uburyo baganiriye urumva, ndibuka ko icyo gihe yanambeshye ko nagaruka azangurira bombo, cyo cyanze no kumvamo ko yavuye aho arambwiye ati basi ndakubabariye ningaruka nzakuzanira bombo, ariko uwo afite ibyo yaganiriye na data wenda byari byamuzanye data atabashije kumbwira, ariko Nsanzabera naramubonye amaso ku maso.
Nawe yari murumuna we?
Niwe ngo wari mutoyi wabo.
None se nyuma ya 1994 ntabwo Nsanzabera yagarutse mu Rwanda?
Oya, Nsanzabera ntabwo yagarutse. Umuntu nabashije gushakisha mu burumbu amaze kubonana n'abantu bamwe babashaka kuvuga ikigande bavuye Uganda, ko na aje kujya muri Croix Rouge y'ububiri gihari ya impande ya Etegisirwa, nicyo kigo cyanyakiriye jenoside ikirangira. Ubwo nahasanzemo abana turaganira, haza kuvamo umwana umwe arambwiye ati ariko umuntu bita Rutezi aba ahantu bita Buremezi kandi afite inka nyinshi ntabwo zishobora kumwemerera gutaha mu Rwanda. Ubwo amaze kumbwira ko aba Buremezi, hanambwiye ati yewe hari n'imitungo y'iri Masaka, umwana dupanga yuko nshakisha uburyo twazajyana akajya kumunyereka, kuko nawe namubwiye neza arambwiye ati nta wundi muntu atari uwo nguwo uge nzamukugezaho, wenda yari amahirwe nari mbonye, wenda iyo mugeraho niyo atari kuba we wenda bari kundangira, kuko bwari n'ubwa mbere nari kuba ngeziyo za Uganda. Ariko na nyuma hari abandi twaganiriye barambwiye bati Rutezi ari Buremezi mu Barara. Uwo mwana yaje kugira ikibazo ararwara, sinzi urumva twari muri kuwaje twese, yaje kurwara arapfa, ariko apfa tutabashije kugera ku cyo twari twasezeranye.
Hanyuma se umaze gukura nubwo bwose utabonye uwo mugenzi wawe urakubwiye aho so wanyu aherereye i Buremezi, umaze gukura aho mu Rwanda, ndageje Imana, wabuze umunyarwanda wavuye Bugande wanyuze i Buremezi wanyuze Masaka, ko nanjye mbazi, wabuze umunyarwanda wakurangira cyangwa ugakubwira ati umuntu ndamuzi niba yarafite n'inka nyinshi ubwo ntabuze uwo yakamiye, wabuze ukubwira ko amuzi ko yamukugezaho ubundi?
Nyuma naje kuva mu kigo cya Croix Rouge, ndetse Croix Rouge ari nayo injyanye mu rwego rwo kujya, hari igihe cyageze batanga itangazo nyine baravuga ati abantu bafite imitungo itabanditseho bajye kwandikisha imitungo yabo. Noneho njyewe naje kugira ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cyanangoye mu buzima n'ubu ngubu kisa nk'aho cyambereye inzitizi y'iterambere, njya nicara wenda nkagira ukwihangana nkakirengaho. Naje kugira ikibazo cyo kuvuka ku babyeyi babiri badahuje amoko, mbega ntabwo njya mbasha kubivuga, gusa icyo nari ngendereye kwari kugira ngo menye nimba mwamfasha, nka nkumva ko hari uwo nabonaho kwa data wabukiriho, kuko kwa mama urumva naho hararimbutse abasigaye nabo nta ruhengeke.
Ku ruhande rwa papa wawe ndumva ari nk'aho nta muntu wasigaye?
Nta muntu wasigaye, ni njye wasigaye, kereka abuzukuru ba mubyara we. Abuzukuru ba mubyara we nibo basigaye, ariko nabo ndumva hasigaye umwe, abandi n'abana babo. Ubwo kuko yari afite nyirarume ari nawe bavanye mu ari nawe waje ameze kumubyeyi we bamwitaga Rukinya. Uko muri Nyamutera ngo ni nawe waruzwi cyane kuko abambwira amateka yaho data avuka bambwira ko amasambu ya ba data yakoraga mu mugezi wa Mukungu. Uwo Rukinya rero ari we nyirarume wa data, ari nawe bazanye inaha mu Bugesera ngo yari afite agasozi ke kihariye kazwi, ari umuntu uzwi, urabona ari umuntu wabaga atunze akomeye. Uburyo nubwo hari abantu bambwiraga bati tuzajyane tukwereka inkomoko ya so, ariko imbere na mbere nashatse no kujyayo abantu bantera ubwoba, cya gihe cy'abacengezi barangwa ati nujyayo bazakwicirayo, ibyo biraza kunanirana. Ariko nubwo hari abantu baba bambwira bati twagenda tukakwereka inkomoko ya so, kuko hari umugabo umwe bita Karemera wo ku Gisenyi w'umukire, bigeze kuganira nagiye ku Gisenyi nyine njyanye n'undi musaza baganira kuri data Karemera, aramumenya aravuga ati ariko wa sogokuru wawe Rutezi nahinja, kuko sogokuru yitwaga Rutezi. Nyogokuru yitwa Nkinja. Arambwira bati aho hantu iyo twavaga mu isoko ryo muri Vunga ko bariremaga ngo n'amaguru, ati uwo musaza niwe twacumbikaga akaduha urwagwa akatugabura, ati bari abantu beza bari abagwani. Niwe wambwiye ati ahantu akarere ahantu icyahoze ari komine ya Nyamutera yubatse, uwo yubatse mu masambu yo kwa data kwa basoko.
Urumva ufite gakondo mu Rwanda ukagira baso wanyu bashobora kuba bari muri Uganda, ndavuga Rutezi na Nsanzabera. Nsanzabera waje mu Rwanda muri 1989, reka dushake Rutezi na Nsanzabera nk'uko abimbiye tubashakire muri Uganda, yaba Buremezi yaba Masaka. Niba uyu Rutezi so wanya kumva cyangwa se Nsanzabera n'uyo yaba ari umwana we n'undi wese ubakomokaho kumva muri kano kanya, wongera ubabwire iki kuri ku mutima cyakuzanye muri kino kiganiro agasoro kaburaga?
Cya mbere njyewe numva nifuza kubabwira nuko nimba baba bahari bampa ibyishimo by'uko, kuko numva ko mbonye umuryango wa data byanshimisha, kuko data nawe yapfuye abo bantu akeneye kuba yahura n'abana babo ndetse akaba yaduhuza byari mu mugambi, ariko ntibyamuhiriye ko agerayo. Nifuza rero ko nimba bahari yaba ari abana babo yaba ari abuzukuru babo bampa amahirwe byibura nkabasha kubonana nabo, nkabona umuryango wa data, nkabona abakomoka kuri Mutambuka na Nkinja, kuko data yambwiraga ko bari abantu b'umutima muzima kandi bari umuryango ukundanye, uretse ibibazo byagiye biba bikabatandukanye. Kandi nanjye ndi umugabo mbyaye abana bane, mfite abakobwa batatu n'abahungu bane, ndabyiruye abana banjye nabiyo bambajije umuryango nkomokamo, biramvuna kubyakira.
Ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze namwe.
Agasaro kaburaga.
Mu mwaka w'1996 igihe inkambi zo mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasenywaga, abana bane bari bafite hagati y'imyaka 72 bapfushije nyina ari we mubyeyi bari basigaranye, abagira neza basanze bari kumwe na nyina wari umaze gushiramo umwuka, barabafata babajyana mu kigo cy'imfubyi. Ariko mu gihe baburizaga imodoka, umuto wari ufite imyaka 2 bayoberwa aho agiye. Mukasimbizi Chantal ni mukuru we wari ufite imyaka 3 aramushakisha, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Muganza.
Nabuze umwana twari tuvine imwe nyine mu ntambara, nanjye nari gato twaburanye turi guhunga, tuburana turi Goma.
Muri 1994 wari ufite imyaka ingahe?
Nafite imyaka 3.
Hanyuma uwabuze ni murumuna wawe
wankurikiraga? Yarafite nawe nk'ibiri.
Hanyuma ababyeyi banyu bariho?
Oya, nabariho. N'ubundi baguye aho ngaho mu nkambi y'Igoma. Bari ku hari imodoka zari ziri gufata za Croix Rouge, ziri gufata abana nyine babuze ababyeyi. noneho baratujyana dushiduka nyine tumubuze tugera mu modoka tubona nyine nawe nagarimo tubamubura.
Ariko se iyo modoka mwarimo kuri Goma mujya mu kigo cya Croix Rouge, hari undi muvandimwe wawe mwari kumwe?
Twari turi kumwe, nari ndi kumwe na mukuru wanjye n'undi musaza wanjye nyine umukurikira, ubwo nkurikira babiri.
Muri 1994 bari bafite nk'imyaka ingahe abo bakuru bawe?
Umukuru afite nko muri 37, hanyuma umukurikira afite nka 36, 35 gutyo, hanyuma njye mfite 33, 32.
Ubwo dufate yuko umwe muri bakuru babiri afite imyaka 7, undi afite 5, wowe ufite 3, murumuna wawe afite hafi imyaka 2. Murumuna wawe yitwa nde?
Yitwa Mwawe ni Imana Clementine, ariko nyine kera bamwitaga Nyiramataritari.
None se mumaze kugera muri iyo modoka, wowe na bakuru bawe mwarebye mubona murumuna wanyu ntabwo arimo?
Tuyoberwaho yabamujyanye, nimba baramutoye niba byara, ntabwo twamenye ngo byagenze gute.
Birumvikana mwari abana bato, ariko se ni ryari mwamenye ko ababyeyi banyu batakiriho?
Papa yapfuye turi guhunga tutaragera i Goma, mama we yaguye n'ubundi Goma aho mu nkambi twasize n'ubundi asa nk'uwapfuye, biba ngombwa ko icyo gihe baba bari gutoragura abana badafite ababyeyi bamudukuyeho baratujyana, gusa twasize tubura n'ubundi nta buzi basa nk'uwapfuye.
Komera. None rero uyu musaza wawe ushakisha uyu munsi mu kiganiro Agasaro ka Buraga yitwa nde?
Yitwaga Muhire. Rindi yo narindi umwana ntago mbizi, sibyo ko nabajije na bakuru banjye bakambwira ngo ni Muhire byonyine. Yari afite inkovu mu gahanga, yari umuhungu.
Kuva mwagera muri icyo kigo cy'imfubyi i Goma hafi y'ikibuga cy'indege, ntabwo mwongeye kumenya agakuru ka Muhire?
Ntabwo twigeze tukamenya na gatoya kugeza n'iki gihe. Nibwo baje kumbwira ko hari ijwi rya Amerika ngo Agasaro ka Buraga ngo njye ndikurikira. Nibwo rero nakuyeho nimero ndakwandikira. Ntabwo nari nzi ko umuntu ashaka kuba yarangisha umuntu nyine akaba yamubona.
Umaze gukura bakubwiye ko mwakomokaga mu kahe gace k'u Rwanda?
Twakomokaga mu gace ka ahantu bita i Rwesero, n'ubundi ni mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge.
N'ubu magingo ya niho mutuye?
Niho dutuye.
None rero niba Muhire akumva muri kano kanya, ni iki ushaka kumubwira nka mushiki we umaze imyaka isaga 30 mutandukanye?
Shaka kumubwira ko ndamutse mbonye nyine nakwishima cyane. Nawe nyine yari mutoya, ntabwo wamubaza ngo aho yari atuye ngo ahamenye, ntiwamubaza abavandimwe wenda ngo abibuke. Ariko ndamutse mubonye nk'ukuri nakwishima cyane, mbese byandenga. Ntabwo nawe nk'uko mbibona.
Komeza usenge kandi utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane, Imana ijye iwawe umugisha.
Agasaro ka Buraga.
Mu mwaka w'1996 igihe inkambi zaterwaga, umuryango wari warahungiye Bukavu wanyuze wari kane ujya Mashishi ugera ikisangana, ari naho bamwe mu bari bawugize bagaruriwe mu Rwanda, abandi bari bagiye babura urusoro ngo kuva Masisi kugeza ikisangani. N'abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo, umuvandimwe wabo Ingabire Regine, niwe tuganira atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Kinyaga, umudugudu wa Rubungo.
Hari abavandimwe banjye na twabuze, twarababuze burundu, ntituzi grace yabo niba bariho, niba batariho ntabwo tubizi.
Mwababuriye he?
Muri Kongo.
Mu wuhe mwaka?
Busese nko muri 1996.
Abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande n'ayahe?
Hari ya Murije Christine, yari umukobwa mukuru, hakaba Muhire Gilbert, umubyeyi Florence, nundi waragahinja witwa Mutanga Mundu Imakiri hari numukozi wadukoreraga witwa Nyirantezimana Esperance uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa Ategekimana Veronique noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yawe yatumenyesha
ngira mutandukana muri 1996 mwari hehe mwatandukaniye he
twari mu mashyamba ya Kongo
ugerageje kwibuka mwari mugeze he mwari mugeze ishanje mwari tingitingi mwari mbanda
bitaga katurebera ni hafi ya twendaga kugera Kisangani
we ntaguhibuka neza
hitwa ndahibuka mu kanya wenda turarangiza kuvugana nahibutse hari ubwo njya nicara nkahibuka neza
icyo gihe wari ukiri umwana mutoya
nari ndi mutoya
wari ufite nk'imyaka ingahe
njye navutse muri 1985 urumva icyo gihe nari ndi muri
wari ufite
cumi n'imwe
ubu yari ufite imyaka
cumi n'umwe nibyo
none se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana
twabanje kubura uwitwa Christine niwe twabuze bwa mbere tukigera Imasisi tubura Christine uw'umukiriya yavurishe noneho turakomeza nk'uko kugenda twarageze iwarikare tubura Umuhire Gilbert turakomeza twendaga kugera Kisangani bari batubwiye ko tugiye Kisangani twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambuka kubera ko hari hari uruzi runini turahakambika hashize nk'umunsi rero tuhakambitse nibwo inkambi bayisenye ari mu rukerera ubwaho ngaho nibwo twabuze nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirantezi twarahinaga tukavuga Nyirantezi n'uwo mwana mutoya nyine ubwo twababuze mu icyo gitondo nyine basenyeye nkambi bucya turi bujye Ikisangani
uwo mwana mutoya uvuga ni Mutanga Mpundu
Imakiri ariko yari uruhinja mama yari amuhetse
kuvuga ngo umwana mubuze kuba umwana w'uruhinja uruhinja ntirugenda nuvuga ko aho ngaho
yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirandezi ariko
mbere yuko muhunga mwari mutuye he mu Rwanda
ku Kibuye mu Rutsiro mu karere muri komine Rutsiro umurenge wa yari segiteri Gihango
muhungiye muri Izayiri icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu nkambi bakurikije aho bakomokaga aho bari batuye munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana
yego twagiye nyine igihururu ariko abantu bakivanga noneho bakivanga nyine ku buryo byageraga aho ugasanga uri kubona abantu utazi nyine ukabura na place yabo mwari kumwe ntabwo mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye Bukavu ni muri Bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa Bukavu nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabaga ntiyari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca Imasisi tugera Imasisi nyine Imasisi kuhamenya ko ari Imasisi hoho twahasanze abantu bavuga Ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri Masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiva Imasisi niho twaburiye uwo mukuru witwa Christine turakomeza
mbwira nkawe umwana w'imyaka 11 kugira ngo uhaguruke Bukavu ugende ugere Imasisi ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ngahe mwararaga he byabaga bimeze gute
rero nyine iminsi ishobora kutayipreciza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo kugitangira guca mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu, umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga, undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga. Noneho babandi bagiye imbere, aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi, ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi. Ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma, bakongera bagahaguruka bakagenda. Mukagenda, noneho mubonye bugiye kwira, mugataba abantu uko biri kose, twagenze hanini mureke twicare turarara. Ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi, wenda mwabona nako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira, ari nako bari gushaka icyo kurya. Ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho, wenda ba bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana, mugakambika aho ngaho mukaryama. Gutyo buri munsi mukabigenza gutyo. Ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyarya agahaguruka akagenda, wenda ahaguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bamuha, cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine. Harimo n'abicwaga n'inzara, harimo n'abicwaga n'inyota, harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka. Ibyo ni ibintu niboneyeho, ni ibintu niboneyeho, ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka, inkweto zigacika, abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda.
Ngiye kugusubiza imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana. Wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi, uwo ni Yankuze Christine.
Ni ukuvuga ngo tutageze imashishi turahacumbika, ariko intambara nyine ibintu bibi birakomeza, biba ngombwa ko tuhava. Turakomeza tukihava rero gutyo, ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo. Mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba, ni twaragiye nimugoroba ntitwamubona, turamubura.
Mumubuze munikomereze?
Twaramubuze, ababyeyi batangira kurangisha, bararangisha ariko tubura trace neza, turayibura kuko hari abagwaga mu mazi, hari ibiti byagwagaho bagapfa, hari abo bicaga nyine ntitwamenya trace ye. Ariko ubwo hariho n'igihe mwanaburanaga mugakomeza mukagenda, hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye, ariko we twaragiye, wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze, reka dukomeze ejo tuzamubona, turamubura.
Umuhire Gilbert we
nawe twarakomeje tugera ahitwa Walikale, mwayo mashyamba ya Walikale niho Gilbert yaburiye.
Nawe muramushakisha muramubura?
Nawe turamushakisha turamubura, ntituzi niba yarapfuye, ntituzi niba ariho, niba yarokotse, niba atararokotse, nta n'uwo twabonye guha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye.
Jini rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege ye, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe rero muzakabona.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Bamire Baritazari arashakisha umugore witwa Gatarina, akaba uwa mukuru we Kagirima Agusitini. Gatarina ashobora kuba atuye kuri Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baherukana mu mwaka w'1978. Bampire Baritazari atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Gitaraga, umudugudu wa Nyakarambi.
Mfite umugore wa mukuru wanjye witwa Gatarina, twaburaniye atuye hari i Goma, yahoze atuye hari ya hepfo munsi ya Goma hagana ku Kivu, ariko akaba yari umugore wa mukuru wanjye, bakaba barabyaranye umwana. Umugore aradushakisha aratubura, nanjye ndamushakisha ngo numve ko twavugana, mubwire uko twabonana. None mbajije mukuru wanjye kwa data wacu nawe utuye hari i Goma, arambwira ngo yari atuye hari haruguru y'ikibuga cy'indege, ngo ariko yimukiye ku Munzenze umukuru wanjye wo kwa data wacu abayitabye Imana ubuturana gutyo niyamba makuru ahagije kuri uwo mudamu Gatarina ariko nibyo zina nzi rye nta rindi zina nzi ariko we aranzi nyitwa Bamire baritazari aranzi
none se wowe wageze aho ngaho muri ako kagari ka Gitaraga uvuye kuri goma urahabaye cyangwa se ni mukuru wawe wahabaye gusa
mukuru wanjye aho zari umupolisi wa duwani yabaga hariya kuri duwani hariya kuri duwani ku mupaka w'u Rwanda ngo najyagayo rero nsanga nyine umudamu bari kumwe babyaranye n'umwana ngo w'umuhungu ngo rero agiraga ngo muhe amakuru yacu uko tumeze
mbwira Bampire aho kumunzenze ntabwo ushobora kuhagera winjira kuri petite barriere ntabwo akwinjira ukajya kuri go mukajya kumunzenze ukareba niba Gatarina hari
niho yimukiye niho atuye ubureho sinashobora kuhagera kubera kuko hari ibibazo byinshi bihari sinashobora kugerayo ubwo rero nagiraga ngo uduhuze nge nawe Gatarina nawe iwe narahageze yaratuye hariya hepfo ku mazi hagana ku Kivu
yego
ubwo mvuye ku Gisenyi rero itwongera kubonana kugeza na n'uyu munsi hari muri 70 hari n'umunani ngira ngo
yo birumvikana hashize imyaka myinshi ubusa kubonye yakwibuka
nubwo yakumva izina ngo mba Gitazari niryo yari azi yahita amenya ariko nanjye Gatarina niryo zina rye nzi nta rindi zina nzi
mukuru wawe yitwaga nde umugabo we
yitwaga Kagirima Auguste
none uwo mwana babyaranye nta zina rye uzi
uwo mwana we nta zina nzi nawe nta nzi uretse nyina gusa niwe wamenya nawe uwo mwana ntiyamenya ibyo nagiraga nyine ngo tuzarebe uko twamenyana n'uwo mwana wacu
yego ariko se Gatarina azi ko utuye aho ngaho mu Rwanda kuva muherukana muri 78 nimwongeye kuvugana birumvikana ariko aho uri arahazi nuko adasobanukiwe neza gace uherereyemo
oya ntabwo aho ndi ahazi ahubwo hari data wacu wabaga hari Goma nawe witwaga Hamada Babara yaje kumubaza ngo amuha amakuru ya mukuru wanjye ubwo nawe abayitabye Imana ubwo rero niwe wari uzi ayo makuru ntiyashobora kubonana nawe ngo abe yamusobanurira neza none ngiye nagiraga ngo nzamusobanurire neza mubwire uko ibyacu byagenze uwo mwana tumenyane
nzashakire kumunzenze cyangwa se hari ahandi utekereza bakubwiye ashobora kuba ari yarimukiye
babanje yarasuye hariya Igoma hepfo y'Ikivu nako ku Kivu hepfo hari mukayimukira munsi y'ikibuga cy'indege ubwo nabibwira kubaga na mukuru wanjye wo kwa data wacu ubwo mukuru wanjye wo kwa data wacu ageze aho bayitabye Imana yitwaga Masumbuko ubwo yitabye Imana umugore we noneho ndamubaza ariko azamuje na Gatarina ati Gatarina ati yarati munsi y'ikibuga cy'indege ati none yimukiye hirya ku munzenze ntabwo twamenya ahantu yimukiye niyo makuru ya nyuma namenye
urakoze cyane Bampire Baltazar kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ushaka umuryango wawe urimo umugore wa mukuru wawe Masumbuko witabye Imana ariko urashaka Gatarina wabyaranye na mukuru wawe umwana w'umuhungu utazi izina ukaba witwa Bampire Baltazar ukaba uri mu Rwanda muherukana muri 78 aziyumva azimenya ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
Agasaro ka Buraga
umwaka w'igihumbi 1994 umugabo n'umugore bari bakiri bato bahungiye mu cyahoze cyitwa Zaire bafite umwana w'amezi ane bakigera kuri Goma nyina yitabye Imana se witwa Kalisa Vincent aramufata amujyana mu kigo cy'imfubyi cyakoreraga hafi y'ikibuga cy'indege mu mwaka w'igihumbi 1999 Croix Rouge azanye uwo mwana witwa Niyungira Vestine mu Rwanda bagera kuri Kalisa ariko ababwira ko uwo mwana ataruwe bamusubiranye yo rero nyirakuru na banyirarume babimenye abakozi ba Croix Rouge bagiye Minani Jean ni nyirarume ari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Rulindo umurenge wa Murambi akagari ka Mugambazi umudugudu wa Gahama
umwana ni umwana wa mushiki wanjye witwa Niyongira Vestine nyina yitwa Mpayimana Eugene
uwo mwana byamugendekiye gute mwamubuze mute
umwana muri 1994 turimo duhunga twageze mu ahantu bita Igoma muri Congo nyina yahise yitaba Imana aho Igoma ise aramufata amujyana mu kigo icyari kiri hafi y'ikibuga cy'indege Igoma uwo mwana yari afite amezi ane nyuma duhungutse bigeze kuzana umwana bamuzana icyahoze muri ari komine mu superefekture ya Murambi bamuhari batuye ise uvuga ngo ntago ari uwari warabyaye nyina muri batisi bonye uwo mwana avuga ko n'ubundi yariwe ariko amwanze kuruwa rushite musubiye
umubyeyi bamuzaniye umwana aravuga ngo suwe kubera iki yavuze ko ataruwe ntago yamumenye ko ari we wamubyaye
ntago twamenye impamvu ariko abantu baravuze ngo yariwe
abantu kugira ngo bavuge ngo umwana ni uwa kanaka uwo kanaka avuga ko umwana ataruwe iyo mpamvu niyo nshaka kumenya kuki wowe utayimenye uwo mwana bamuzana wowe wari uhari cyangwa barabikubwiye wigeze umubona amwanga wari uhari nawe
ntago nari impari twabibwiwe n'abantu ko haje uwo nyirakuru ari we mama mbanya avuga ati bazanye umwana ariko ntibambwiye ngo nanjye ngende muri mufashe
hanyuma se nyina wa Vestina urambwira ko yaguye muri Congo umugabo we yari hehe bari kumwe cyangwa ntibari kumwe yari yasigaye mu Rwanda
bari kumwe baturukanye bagira niyo ngiyo nyina amaze kwitaba Imana yaramufasha mujyana mu kigo cy'imfubyi cyari Igoma hafi y'ikibuga cy'indege
asiga umwana Igoma kigo kirera imfubyi ataha mu Rwanda
yego
nyuma bamuzaniye umwana aravuga ati umwana ntabwo ari uwanjye kandi azi neza ko yasize umwana uwo mugabo aracyariho arahungaho mu Rwanda ndashaka kuvugana nawe
aracyariho yitwa Kalisa Vincent
ndashaka kubaza yarunguye undi mugore afite abandi bana
afite abana arabafite
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda baza na Vestina yari yarangije kurongora cyangwa yaratararongoye
yego yari yararongoye
yari yaratangiye no kubyara mwaba mwaragerageje kumenya niba yari yarigeze abwira umugore we ko yari afite undi mugore witabye Imana kandi ko yari afite umwana icyo mwigeze mwibaza ko yakimubwiye hari icyo mwamenye
ntabwo twimenye kuko ntabwo dukominikana
ntabwo muvugana ariko se icyo gihe Kalisa muri 1994 ugereranije yari afite nk'imyaka ingahe yari akiri umusore
abyaye rimwe
niba yarabyaye rimwe se ni ukuvuga ko uyu Vestina niyo ngira ari we mfura cyangwa n'uburiza
niyo mfura ye
na n'ubu ndakibaza impamvu umubyeyi wabyaye abona amaraso ye akayihakana
ni impamvu duceka nuko isezerano akaba yitura kuzamusereza wenda ashaka imitungo ya nyina niko twabi wenda tutabizi neza
ashaka imitungo ya nyina nyina se icyo gihe yari afite imitungo ingana iki yatuma
bari barasezeranye urumva isezerano ni ubu ufite agaciro
magingo ya hari imitungo afite ku buryo mwavuga muti dore biriya nibyo yangiye umwana we yari hari byari yariteganyirije hari imitungo mumubona na ishamaje
imitungo yo nta uko twabiketse impamvu nuko umwana umwana kuba baramuzanye ntago bamwibeshyeho kuko ntago bakwibeshya barabijyanye n'imyirondoro yiriho basanye nyine muri segiteri niho zanye neza neza
umugabo aratsemba
tumaho se mu mazina ye twe twibajije ko wenda si ntago twamenye impamvu n'ibyo ngibyo umuntu ake ariko ntitwaketse ko batanibeshye
ariko
kuko nyuma abantu baravuga turi amwana yariwe
ariko sabo bavuga ngo
umwanya ari we bavuga ati iyo banyibwira nkaza nkamwitware
nabo baturanye bari bahari bakabona umwana baramuzanye umwana yari afite ameza ne avuka we ntiyari kumenya se ariko si yari kumumenya kubera ko si yarazi neza ko yasize umwana muri Kongo abo baturanye nabo kuki batamubwiye bati mugabo dore umwana uyu mwana nuwawe mbese iyo kuru waruje yo nimba rifite umwirondoro kuki itasabye abayobozi kugira ngo bayifashe babumenye impamvu kadisa adashaka kwakira uwo mwana
nuko nguko twabifashe kuko ntitwari tunahari bintu tu umuntu aba akeka wenda ko bya ariyo mpamvu kuko urabona ari na nyirakuru ntaga muzi kuko umwana ari muto
ntabwo yamumenye
nase ubwe urumva ko kubera yari kumumenyera ku mazina ubwo baje bashaka amazina ye kuko umuntu ajyanye umwana muri kuruwa ruja atanga umwiyo uzabafasha
niyo ngira Vestina ninde wamwisa ayo mazina
nise
mhm
niyo ngira Vestina nje nagiye gushaka kugira ngo mashe yarambwiye ati nje sinashobora kugangisha dore mbona se ntago yabyitayeho kugira ngo takishe uwo mwana genda ushaye naya se none uza niyo yarantumye amije ribona abana babuze uzagenda ushaka amazi umwirondoro ubi uwo mwana kuko nyakuru niwe umushaka urangisha
ayo mazina siwe wayakuye he Vestina ninde wakubwiye ko yitwa Vestina niyo ngira
uwo mushiki wanjye muri batisimu niwe wampaye imyirondoro yose na baramushaka arabyemeza kuko ibyo byose sibyo na icyo ngicyo nongeyeho cyoko tutazi impamvu yamwanze dukeka iyo ukeka we
ariko
nawe nawe arabyemeza
arabyemera ko umwana ari uwe
ibyo ngibyo nanditse kuri iyo baruwa ari uwe jese twe twaramutumye aragenda abaza se kuko ntago dukominikana baranaturanye
ni ukuvuga rero yuko Kalisa yemera ko umwana ari uwe
arabyemera cyane
kuki atemeye kumwakira icyo gihe muri 99 kuri waruje mu muzanira
niyo mpamvu natwe twibaza twayobewe ibyari byo tugakeka ko wenda yari umwana ufite nyina w'isezerano ibyo ngibyo ntawe yabibwiye ariko keka
ibyo ni byo byose magingo aya nyuma y'imyaka hafi 30 Kalisa Vincent ntiyashubije ubwenge ku gihe noneho aremera ko umwana aruwe kandi ubwo kuri ruje yamugejeje mu Rwanda imushakira mu Rwanda afite umwirondoro w'ubunyarwanda kazi uwo mwana ntabwo ari gusubizwa muri Kongo yashigaye mu Rwanda rero akaba yarahawe ikigo runaka cyareraga impfubyi mu Rwanda ntaza ariko nzashaka nzahera kuri kuri ruje y'u Rwanda turebe ko uwo mwana niyo ngira Vestina twamubona niba kumva muri kano kanya yarakuze agakorera mu Rwanda akaba na ubwe atazi uwari we atazi aho akomoka hari benshi baza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga bashaka imiryango yabo bashaka ababyeyi ngaho rero mubwire icyo ushaka kumubwira
cyo namubwira abo nyirakuru na ese basaza ba nyina turamutacyane twifuza kumubona kugira ngo tu nyina atazi ma tumubonye twamufata ya nyina na nyirakuru aramushaka cyane kugira mubone cyane cyane nyirakuru niwe umukunze cyane cyane kugira ngo nyina azajya mwibutsa nyina murakoze ndumva ari icyo ngicyo nawo
ariko mbere uko gusezeraho nagira ngo nkubaze wavuze ku bintu by'amasambu wavugaga yuko Kalisa yatinyaga kuzaha uwo mwana we 8 reka noneho nawe nkugarukeho uzi neza yuko amategeko y'u Rwanda yahindutse magingo ya kugerekeye kuzungura no kubona 8 aho umuntu akomoka amategeko mashya yemerera umwana w'umukobwa kubona 8 wabo kimwe n'umwana w'umuhungu none uyu mukobwa niyo ngira Vestina aramutsagarutse kubera ko atigeze yemerwa kwandikwa ku irangamimerere ya se ubundi nk'uko amategeko y'u Rwanda biteganyaga yagombye kuba yanditse kuri se sekuru cyangwa kuri nyirakuru. None kumbwira ko nyirakuru amushaka akaba afite ibintu yiteguye kumwakira kamuha umunani mu byo sekuru yasize, mu byo nyirakuru afite, mu byo mufite musangiye.
Yiteguye cyane rwose, tumubonye yajya mu ruhande rwa nyina imitungira hari umukecuru afite ibintu byinshi yamu.
Urakoze cyane, nicyo nagira ngo menye kujya nzamuhumurize. Ndabizi ibyo ngibyo bibaho, mba ngira ngo byumvikane neza. Kandi urakoze, uwo mubyeyi umushimirire, umubwire ko wamutumikiye, ndamusuhuza. Ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Turabashimiye cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe rero muzakabona.
Indi nkuru ndende y'iki kiganiro wari nayo dusorejeho ni umwana w'umukobwa utarigeze amenya se kuva yavuka, nta n'ifoto yigeze acigera. Hashize imyaka 24 w'impuhwe Gloria avutse. Kuva yamenya ubwenge ashatse kumenya inkomoko ye ku ruhande rwa se, yabura aho yahera n'icyerekezo yafata. Afite gihamya ko papa we uzwi ku izina rimwe gusa rya Moise yakoraga mu kigo Akagera Motors kiri Karuma muri Kigali. W'impuhwe Gloria ni umwana wakomeretse ariko ufite ubwizige, atuye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Remera, akagari ka Bugera, umudugudu wa Gatare.
Papa wanjye ubundi mu by'ukuri ntabwo nigeze mumenya. Mama wanjye yatwaye inda yanjye, amaze gutwara inda yanjye aza kujya kureba papa wanjye ngo ahantu yakoraga Karuruma ngo kuri ku Kagera Motor. Agiye kumureba yo amubwira ko atwite, aramubwira ngo azaze kumureba mu rugo. Ajya kumureba mu rugo aho yabaga, asanga yo muri umuntu nawe, amubwira ko atari umusore ahubwo ari umugabo ufite urugo rwabaga ku Gisenyi, ngo afite abana babiri n'umugore. Mama wanjye ararakara, ntabwo yasubiye kujya kumureba kuva icyo gihe. Ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru yiwe. Ubu ngubu nyine narakuze, mfite imyaka 24.
Papa wawe yitwa nde?
Mama wanjye yari azi izina rimwe ko yitwaga Moise cyangwa se Moses, narindi zina rye rya kabiri yari azi.
Yakundanye n'umuntu baragendana?
Yego.
Kugeza ubwo amutera inda ataza amazina ye, azi izina rimwe gusa?
Yego.
Hanyuma se bamaze kumubwira ko uwo Moses cyangwa se Moise adahari, bamubwiye ko yagiye he?
Bamwe bamubwiye ko ashobora ngo kuba yaragiye hanze, bamwe bakamubwira ngo yagiye i Burayi, abandi bakamubwira ngo yaratashye iwabo muri Congo amenya ajyanye n'ahantu yaba yaragiye, kuko ntabwo mu by'ukuri yari azi ngo yavuye hehe. Kuko nubwo bageze aho babyarana ntabwo ngo bakundanye igihe kinini, cyari igihe gito cyane.
Ariko aho ngaho kuri icyo kigo gicuruza amamodoka yo Kagera Motors, umukozi wabo baramuzi, kujyayo kabaza amazina y'umuntu wahakoraga witwa Moses, bashobora kubabwira andi mazina?
Yes, nizo nzira nazo narazikoze, ni njye wabyigiriyemo.
Yego.
Ngerayo ndababaza umuntu wo kuri reception waho n'ushinzwe abakozi nawe twaravuganye, ambwira ko ndashobora kumumenya kubera ko ryari izina rimwe, kandi muri iyo kampani yabo hakoragamo ba Moses benshi. Arambwira ati ikindi, imyaka ishize ni myinshi, biragoye cyane ko nshobora kumushaka ku izina rimwe ryonyine ngo mumenye. Icyo gihe nyine mbura ukundi kuntu nabigenza, ndavuga ni nzafata inzira namwe mbiyambaze ndebe ko hari ikintu mwafasha byibuze mumenye, niba kiriho mumenye, niba yaranapfuye muriri ndabirangira.
We murumuna we ko yababwiye yuko yagiye ku Gisenyi afite n'undi mugore, uwo murumuna we ntabwo ashobora kuba hirya indi zina rye?
Byambereye ihurizo rikomeye cyane, kuko icyo gihe mama wanjye yahise arakara asubira inyuma, ntabwo yigeze avugana na murumuna we, wendaga mubaze ngo ubundi wanyu ni hehe mu by'ukuri, kuko urumva uwo nguwo wari wamuteye inda ntabwo bari baziranye bihagije. Murumuna niwe wari kumuha amakuru, ariko nta makuru yigeze amuha, kuko n'undi asubira inyuma. Mu gusubirayo rero yasubiyeyo barimutse, n'aho hantu bwa barahasenye nabuze umuntu n'umwe, na mama wanjye abuze umuntu n'umwe ashobora kubaza amakuru amwerekeye.
Ubuse iyo uganira na mama wawe wumva gifite uburakari cyangwa se yaraturutswe ubu ngubu yiteguye kugufasha no gushaka kumenya uwo mugabo wari we wumva abishaka?
Arabishaka cyane kuko hari nk'igihe kijya kigera gafata urugendo nyina kirirwa agenda Kigali ngo arebe ko bazahura, ariko yabuze umuntu wa muhamakuru yarambiye ngo se zatege ngo ajye za gisenyirirwa na naburakara afite uwo ngo ahubwo nawe nyine yibaza niba ariho kugira ngo amumenye.
Nta gafoto yamusigiye akaba yarakabitse akaza akakwereka?
Na hantu na hamwe nagakura kuko ntabwo yigeze akabona.
Gloria, mbwira, iyo uganira na mama wawe akubwira ko usa naso?
Yego, arambwira ngo njye nsa na papa wanjye cyane.
Umaze gukura urashaka gusobanukirwa, urashaka kumenya inkomoko yawe ukamenya aho papa wawe yaba aherereye. Ndagushimira cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga hano ku Ijwi ry'Amerika. Ariko se mbere yo kuza hano nta handi handi wigeze ushakira?
Yego, urubuga bwa mbere nakoresheje nyine nabanje gushaka amakuru yo kugira ngo menye byibuze naho mvuka kuko nakuze nzi ko na papa wanjye. Ngira amatsiko yo kumenya niba yarapfuye cyangwa ariho. Ndashakisha mbaza mu nshuti za mama wanjye za kera, bambwira ko nabo bigeze kumubona inshuro imwe aza kumureba ahantu yabaga, ariko abantu nyine bakambwira bati tumubonye twamumenye. Rero hari umuntu umwe ugeze kumbwira wari utuye aho ngaho mama yabaga kuko yaramuzi nyine yigeze kuza kuhamureba. N'undi munsi icyo gihe ajya kumureba yagera uwo mama barajyanye agenda amuherekeje, yambwiye ko ashobora ngo kuba yaragiye Burayi.
Uburayi se ko ari bunini? Yaba yarakubwiye igihugu iki n'iki ashobora kuba aherereyemo?
Yambwiye ko ashobora kuba aherereye mu Bubiligi.
Hanyuma se yakubwiye ko ari umunyarwanda ukomoka ku Gisenyi? Yakubwiye se ko ari umunyarwanda ukomoka muri Kongo ari utuye ku Gisenyi, cyangwa se yakubwiye ko yari umunyekongo gusa? Yakubwiye iki?
Mama wanjye yari ambwiye ngo yajyaga yumva atazi Ikinyarwanda, ariko no kumureba wabonaga ko atari umunyarwanda, ari umukongomani. No kuvuga Ikinyarwanda wumvaga ko asa nk'umuntu ukiga atakizi. Yakurumva ibintu byose, amakuru asa nkaho yamuhaye yose muri icyo gihe bamenyeye igito, yamuhaye amakuru y'ibinyoma. Yarambwiye ati mu by'ukuri ntabwo ari umunyarwanda, ni umukongomani, kuko nanjye mu bana kuvimwe bose nyine abantu bazi ko ndi umukongomani. Sinzi ukuntu abantu babireba. Na mama ambwira ko dusa, yarambwiye ati iyo nkurebye mpita mbona uri mu bayize. Na ayo niyo makuru yonyine muzi.
None se wowe iyo wirebye ukuteye n'ukuteze, iyo uvuga ukiyumva n'ukabandi bakumva, usanga hari akantu ka papa wawe waba ufite? Ako kantu kabaho mu muntu kakaba nk'ikimenyetso kidasibama cy'inkomoko, wowe ako kantu wumva ugafite?
Nanjye mbona nshobora kuba mfitemo akantu k'igikongomani ka Kongo, kuko nkundiringara ku rwego rwo hejuru. Ndanabyiga kandi uzi ko hano mu gihugu wacu tutabikoresha, ariko nkundiringara.
Reka rero tugushakire inkomoko yawe. Ndizera yuko abo mu kigo Akagera Motors bazadufasha bakatubwira niba bazi umuntu witwa Moyize wahakoze mu myaka igana 1999. Umwaka wa 2000 ni igihe wavukiye, n'abari mu Bubiligi nabo bazadufasha kugira ngo tugushakire papa wawe.
Birangoye n'ukuri, muzamfashe mubone yanyemera yanyanga, nta kintu na kimwe bimbwiye. Icyo nshaka ni ukumubona umutima wanjye ukaruhuka, yaba ariho atakiriho nta kintu na kimwe bintwaye, ariko byibuze menye inkomoko yanjye. Ni ibintu bigora cyane kuba utazi ahantu abantu bose umuhuye ubona munsi ukagira ngo nibo bakubiryane. Ni igikomere kiryana udashobora gushima ngo agahinda gashire.
Komera, komera, ndabizi. Birababaza.
Kuvuka mu rugo bakubwira ngo niwe wa mugufi uhari. Gikomera udashobora gukira.
Komera, komera.
Kudahamba uwawe. Kumenya ko yapfuye umuririje. Birababaza.
Komera mwana, ndakumva. Ni intimba umwana akurana akayihorana nzagufasha n'ubu ndimo ndagufasha hari abantu benshi barimo bumva amarira yawe bumva gahinda kawe kandi bazamfasha kuguhoza na papa wawe Moise aho yaba ari hose niba akiriho waba yaramumenye I Kigali akora mu Kagera Motors nyamuneka muzadufashe kugira ngo duhoze uyu mwana uwo Moise muramuzi yahakoze hagati y'umwaka w'1999 n'umwaka w'2000 igihe uyu mwana w'umukobwa Gloria yavukaga mudufashe mudufashe tumuhoze aya marira wamenya aho Moise tutazirinde zina yabaherereye yadufasha niba ari umukongomani wamenya yuko ya subiye muri Kongo cyangwa se yaba ari ku Gisenyi aho ashobora kuba afite urundi rugo nabyo ntacyo bitwaye icyangombwa ni uko umwana amenya aho akomoka turabatabaza muzadufashe none Gloria w'impuhwe uyu ni wa mwanya ukomeye cyane uyu ni wa mwanya ukomeye cyane wo kugira ngo niba papa wawe akumva ni iki wamubwira muri kano kanya niba papa wawe akumva
papa wanjye niba nyumva aho yabaherereye hose papa yanyumva namubwira ngo ndamukunda yarakoze gutuma mbaho yarakoze gutuma mba umubyeyi ariko ngiriye neza yanyirika imana yamu ntabyo mushakaho binda ariko byibuza nshaka kumenya ko papa wanjye niba ukiriho imana yo mu ijuru ikomeze ariko njyewe utakuzi mfite agahinda mfite n'intimba ungiriye neza wanyirika no kumenya nibyo ngibyo namubwira
Gloria w'impuhwe ndagukomeza hari ababyeyi bifuza kubyara bakagumirwa hari ababyeyi babyara bakabura abo babyaye hari ababyeyi bifuza kubyara abakobwa nkawe ntibababone wowe umubyeyi wawe ntabwo azahuri nawe ntabwo uzahwari ndasaba cyane kugira ngo niba yumva ikiganiro gasaro kaburaga n'undi wese waba ucyumva muri kano kanya adufashe kugira ngo tuguhoze ndagushimira cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira ubwizige ukomeze utegereze wizeye wifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
Ikiganiro Agasaro kaburaga cy'umunsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse ko iki ari ikiganiro cyo kubahuza n'abanyu mwaburanye no kubafasha aho muri namwe ariko mukaba mwafasha abandi iyo baje babagana bashakisha ababo niyo mpamvu nta kiguzi tubaca ahubwo mbibutsa ko uzashaka kugira ikiguzi abasaba muzamubwire ko atari kubimeze ku ijwi ry'Amerika nimero ya telefone muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127243456 nongere nyisubiremo nitonze 00127243456 naho ubutaha mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana
Agasaro kaburaga karabonetse
bonete.